Switch. Oh. Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebete. Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebete.
Pochi nene, bada ya kuhaso. Mana haituni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene, mlinde demu wako. Kocha nayo mwonga sana bei ya simi yako.
I got love for my people. Sina kwere. I believe in God. Baraka tele. Mchawi karoge. Nisifike mbele. Nina panda ndege. Weka pande tembele.
Bingwa haishai. Hadina chana kichina.
Master.
Puerto Rico mama sita karia shina.
El Habib pot Qatar. Mse wavina. Dubai mafuta. Nina miliki visima.
Pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, inanukia mapene. Dada siku nyimi kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima ni menye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi fundi. Sapesa kakumbi kumbi, vishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi kundi. Usiseme wewe una mikosi. Omba Mungu mambo yawe kitu na boxi. Na mwanaume sugu wa choki. Toka kija kazi mbaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Hata busu nililitafuta kwa tochi. Kumbe dawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi. Bing wine high shine. Adina chana kichina. Puerto Rico mama sita karia shina.
El Habib pot Qatar. Mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Squeezy mjini msingi pesa siyo masebene.
Kiss. Zombie, V-Funny Boy. I told you, bro, this is gonna be a movie, man. WCB for life, baby. Best cities on top. And we won't stop, period. Funny Boy. I'm not a human, my mother.
It's the kids, baby. It's the kids.